sijui ni saa ngapi na kata wrong, sijui uko wapi kipenda wrong, sijui ni maumivu au maradhi ya moyo, ila ni wewe nakuhitaji kwa moyo. Wendo wangu na mimi wako, shida zangu na weni zako, mateso yangu na weni yako, penzi langu na wendo lako medicine. You are my medicine. I never see regrets since you came into my life. I never see no stress
when I look in your eyes.
I never see regrets since you came into my life. You're so beautiful, know me around. Sijui wapi we uliko, nazimisi show, baby let me know. Watanizika mimi wendo wangu
na mimi wangu,
shida zangu na weni zako, mateso yangu
na weni yako,
penzi langu na wendo lako medicine.
You are
my medicine.
You are
my medicine.
Gonna be together again.